Yeka. All of what's all I'm missing.
Wanaiba mali bila aibu, wanavunja sheria bila mashaka. Watu wanalia wa wanacheka, haki anapoka kama wataishi milele.
Daima tudumu kukata wahuni, wahuni sio watu wazuri. Tuwakatae kila mahali, tuwafichue kila siku. Tudumu kukata wahuni, wahuni sio watu wazuri. Tuwakatae kila mahali, tuwafichue kila siku.
Wanakwepa kodi bila huruma, wanadhulumu yatima na wajane. Wanajipenda wao kuliko nchi, tuwakatae kabisa wasiwe.
Daima tudumu kukata wahuni, wahuni sio watu wazuri. Tuwakatae kila mahali, tuwafichue kila siku. Tudumu kukata wahuni, wahuni sio watu wazuri. Tuwakatae kila mahali, tuwafichue kila siku.
Nataka kuabudiwa kama sanamu, hawataki kusemwa kama miungu. Lakini sisi ndio tuna mamlaka, tunamka sasa tusimame pamoja.